umzimba uzaduka uzophansi nomberego ishi babuya abazali siphansi komhlani nembeleko kamina kawena step to give nigga nigga yabona manje December ikhala wena borompida ifuna wena manpina yewena manje uzositina ngisheshwana like Jonina awesome.